Nwanne di na mba o. Nwanne di na mba o.
MC Atukulazi
His Royal Highness Chief Iwobi, and the more Esan Chibu Wadolu. Sendeze kaina gozi no kitano. Chief FT Ebu Bendo Ikwe Wan Aguleze Chuku M.A.Z. Igwe Ofugbo Chief I.O. Ofobike Ezora Wan Numuchu Chief Ezego Ubara Nkizizi Namasiri Alko Nkwacha Idewa Nenubuku Ezi Mwankwacha Nidu Sanu fele.
Thank you.
Yeah.